respect. Jango mani kuwa respect. Omwaka guno sana respect. Ebizibu vya sibi tutaiza. Tabala vekunsiba tutaiza. Tukola na mani tuvayendeza. Haya miti majawe timisasizi. Ukola na mani, utoba na mani, ofune mwalari. Banji betu yembe, banji tuvawe virunji vasasula vuchayi. Miti mabasi visa sengende. Tivaswala kukusula kusengende. Kutuka woli wabise mudigonya. Okusavola weno kukula kuponja. Walemera kumunango mula mubukonda. Okose na mani era tomaze visera. Maji respect you. Jango mungu wa respect you. Oli asole yuka respect you. Maji respect you. Kubati chango tuka wotu se. Maji respect you. Maji respect you. Heyo kubia vise mumonsi. Maji respect you. Maji respect you. Kuba vise mutanulu. Maji respect you. Much respect, Katrobu and Muzo would wait. Much respect, and not to come to Samutwe. Would it to call her to go to Samutwe? Babylon to call a Matala, a Yavanumiruan Gozira Wokora, Mungano Magamia Vitala, Maino Kunguru Besunga Kutema. I am Musaniwani Papa, Muchibuko Ketengere, and I'm Musaniwani Mama. Business a Katemia Weso, Kaba 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 Kada, Mabefe, Mobutu Fe, Yatabata Quencha. Wala pemiti mangaji vatense. Wakuma paka kufuna musala. Machi respecti. Jango mani kuwa respecti. Oli asole yuka respecti. Machi respecti. Kubati chango tuka wotuse. Machi respecti. Machi respecti. Heyo kubia vise mumusi. Machi respecti. Machi respecti. Kuba vise mutanulu. Machi respecti. Machi respecti. Katobu wangu zobutwaye. Machi respecti. Tukola na mani tuvayendeza. Haya miti majawe timisasizi. Ukola na mani, utoba na mani, ofune mwalari. Banji betu yembe, banji tuvawe virunji vasasula vuchayi. Miti mabasi visa sengende. Tivaswala kukusula kusengende. Kutuka woli wabise mudigonya. Okusavola weno kukula kuponja. Walemera kumunango mula mubukonda. Okose na mani era tomaze visera. Machi respect you. Jango mani kuwa respect. Oli asole yuka respect. Machi respect. Kubati chango tuka wotuse. Machi respect. Machi respect. Heyo kubia vise mumusi. Machi respect. Machi respect. Kuba vise mutanulu. Machi respect. Machi respect. Katobu wangu zobutuwa ye. Machi respect. Kabilo nitukola matala. Heyo manumiru wangu zira wokora. Mungano magemia vitala. Maino kunguru besunga kutema. Machi respect. Aye muza niwani papa. Muchibuko ketengereire. Era muza niwani mama. Business katemia weso. Kaba 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 wakada mabelfe. Mobutu fe ya tabatia kwencha. Mwana pesiti mangaji vatense. Wakuma paka kufuna musala.